ati baba kwa baba boda boda bavudio ni basa baba kulembeza abajja balonde dwa okufa ku mulimu gwa baba boda boda okulabanga na baba kula mulimu guno babako nebeche baganyulwa mukulonda kuno okusaba kuno kukoleddwa matovu Hussein nga isentebe wabaka baba boda boda Kiana Central ategezeza nkinga bo bingi bebasuubira mu bakulembeze naddala abalondeddwa okubakolera gamba ng'okubateera amataala ku makubo kwe bayita ssaako n'okuteekawo embeera ennungi we bayinza okubeera nga bakolera omuli n'okuteeka ensimbi mu bibiina byabwe eby'obwegasi nabo basobole okubeera nga beekulaakulanyamu agamba nti abo bonna abalondeddwa singa tebaabafeeko olwo nabo bagenda kusigala mabega bagenda kuba tebayambiddwamu
mrango gwafunga abakulembeze ba boda boda twetaaga abakulembeze abaayiseemu okuba nti nokukwatagana nammwe tusobole okukulaakulanya kintu kyatwenyikiyana kyamazima fe aba boda boda twetaaga nnyo omuntu atufaako nyo dakusaidi eyaffe tukolera enguudo zibeere nga nnamu bulungi ate n'okutegeera amataala mu bifo ebirabika nti nno si birungi naweerowekyo kusaidi eyaffe awantu abo wakulu nnyo ekiraga bwe kutusakira mu gavumenti okulabika nti nno twongera musaku zaffe zaateekebwawo gavumenti zabika nti tukola ki nga tuzeyongera okutumbuka so abakulembeze kye tubasuubiramu twagala tukwatagane nammwe twongere okukulaakulana twagala enguudo muzikole zibeere nnungi twagala muteere amataala mu bifo ebikyamu tuyike nti nno tukola mulimu gwaffe nga tetulina buzibu bwonna
Tovu Hussein mu kaseera ke kamu avudiyo n'asaba abagoba boda boda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okukola ebibiina eby'obwegasi bannabyabufuzi ssaako n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bayinza okubeera nga bayita okusobola okubakwatirako keebe gavumenti kubanga kizibu nnyo okuyamba ssekinnoomu abasabye n'okwenyigira mu bibiina ebiriwo omuli egy'emyoga ssaako ne parish development model nabo basobole okwekulaakulanya
nsaba mujje mwegate mu bibiina ebiriwo kati tuyina ekibiina ng'ekyemyoga tubagamba emirundi mingi na katwaliro nkiddamu kusaidi ey'emyoga era nze mwogezi ekibiina ekyo weekiri nga kyasako mujje muyingire mwegatire mu ffe tubabege nga gavumenti etwongera sente oba sente yazituwa egenda kutwongera sente naye tetujja kukulaakulana gavumenti ng'oli kinoomu eyo oli wekka wabula weeyambisa ebibiina ebirimu buli sekita yona yona muntu gyali ayina waliyo ebibiina kati yaffe eya bodaboda ekibiina bwekiri n'ebibiina ebirala mu ebiri nga nabyo byababodaboda tubasaba mwegatire mu bibiina by'ababodaboda tusobole okukulaakulana kubanga gavumenti ejja kuteeka sente ku muntu omu wabula eziteeka mu bibiina tusobole okukulaakulana
amyuka ssentebe owa sente division wa ya mu Mityana Municipality era nga ye kansala owa Central Ward ku lukiiko lwa